Taken from the dialogue you've just heard, a speaker will now say a sentence, and you should change this to show the varying ways to express who or which. For example, when the bride's mother said,
Si mwanamke yule yule apendaye kupika chakula.
You should change this to
Si mwanamke yule yule ambaye anapenda kupika chakula.
And
Si mwanamke yule yule anayependa kupika chakula.
Now it's your turn. As usual, you will hear the correct answer after a pause.
Ndiye, mtu apikaye chakula.
Ndiye, mtu ambaye anapika chakula. Ndiye, mtu anayepika chakula.
Watu ufanyao kazi mlimani.
Watu ambao wanafanya kazi mlimani. Watu wanaofanya kazi mlimani.
Chakula apikacho ni kitamu sana.
Chakula ambacho anapika ni kitamu sana. Chakula anachopika ni kitamu sana.
Vyote atengenezavyo ni vizuri.
Vyote ambavyo anatengeneza ni vizuri. Vyote anavyotengeneza ni vizuri.